girl. Jaja gaza tulede nyo. Na yenza kuchimua. This girl. Kama lega mugeza ko. Olu nakululicha.
Kalala. Wetu nyukira sirinda. Situkira mserisa. Chikumiza sikweka. Tujiboda natamekwa.
Wetu nyukira kumuli mundeke tuku elekira. Girl. Tonera visa. Nina vinje vyo kukumiza. Bicho. Wetu nyukira kumuli mundeke tuku elekira. Girl. Tonera visa. Nina vinje vyo kukunyumiza. Kubanga. Wetu nyukira. Tonera visa. Nino. Wetu nyukira. Nchikumiza. Akaya. Wetu nyukira.
Ziba yubu kazi butuka zikutuka butuka chiba webula nyo mwatu basula kubisi kuluta lulwa butakuwa manyasiru wa kubadogo zisari nye kempuri late wali chimanye nalisa usete wali unye wali sirisete chari kunye tumpitanga ko wali sula mwejitengo tunda wandika ayo ni buku nani ziwago experience is the name every man believes mistakes. Strength is nothing more than having found peace from pain. No, wait, you.
What do you get up when you make it?